dowladda sacuudi arabiya ayaa soo dhaweysay in ururka xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka lubnaan loo aqoonsado urur argagixisa, kaasoo muddo sannada halkaasi dagaal kula jiray kooxo kala gedisan oo bariga dhexe ka jira. Warbixin arrintan la xiriirta ayaa waxaa soo diray oo Qaahira ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa muujisay sida ay u soo dhaweynayso ku dhawaaqisa go'aanka dowladda Israeliya ee ku aadan in ururka Xisbullah ee reer Lubnaan garabkiisa siyaasadeed iyo midka milatarigaba loo aqoonsado urur argagixiso. Wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ay xusay muhiimadda ay tallaabadan u leedahay xoojinta nabadda iyo deganaanshaha caalamka, iyadoo ku boorisay beesha caalamka inay qaataan mowqif la mid ah si looga hortago waxa ay ugu yeertay argagixisada iyo kooxaha xag jirka ee caalamka. Warka ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku soo beegmaya xili wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ay soo dhaweysay rabitaanka dowladda Israeliya ee ah in Xisbullah ay u aqoonsato urur argagixiso. In la soo afmeero kala saaridda garabka milatariga iyo garabka siyaasadda ee Xisbullah iyo in guud ahaan lagu sifeeyo xarakada mid argagixiso waa tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka. Bayaanka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa sidoo kale lagu xusay in Xisbullah tahay urur argagixiso oo khatar ku ah ammaanka beesha caalamka, isla markaasina wiiqaya madax bannaanida dowladda Lubnaan. Awoodda ciidan ee xarakada Xisbullah, barobagandadeeda iyo dhaqaalaheeda sharci darada ahi waa min caqabada u waaweyn ku ah nabadda iyo xasiloonida Lubnaan, bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Maraykanka. Maalintii Arbacada ayay ahayd markii dowladda Israeliya ay ku dhawaaqday in Xisbullah garabkeeda milatariga iyo siyaasadaba ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Go'aankaasi ayaa ka dhigan mid mamnuucaya bulshaweynta reer Lubnaan ee ku nool dalkaasi in ay ka mid noqdaan ama ay maalgeliyaan xarakada Xisbullah ee reer Lubnaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.